uvuselele nolungisani simelane
vuseleleka emoyeni
ngokuzithoba okukhulu akuthathe lithuba ngibingelele iapostoli benobaba egameni lenkosi ngibingelela zonke iy'nceku zikankulunkulu ey'khona obhuti nosisi kwelihle igama lenkosi ake sithi amen. Ngiyawubingelela umuzi kankulunkulu, ngiyazibingelela iy'dlalifa zezulu. Befundisi, ngiyababingelela abafowethu, ngiyanibingelela egameni lenkosi. Asiye ezwini lenkosi straight Exodus ufuduko. Ufuduko number 33, asithathe amavesi amabili. Exodus number 33. I started verse number 21, 22, 23. Sikonda ekhaya nithi nina masina. Baba wethu ongcwele, longuyise wenkosi yethu Jesu, umhlaba uyisenabelo seinyawo zakho, izulu liyisihlalo sakho, wendlala izulu njengendwangu, umhlaba womisa phezu kwensika, amafu yawashintsha njengamazolo. Ubamba ubumba maqedelwa khuluma. Khuphukele ukhanda amadola aqhakezeka. Khuphukele ukhanda ilanga lafiphala. Khuphukele ukhanda abapriesti badabula izingubo zabo bathi impela lo beyindodana yophezulu konke. Bayade sibulole idalwa namalunga. Wena ubukhothanyelwa yiserafi nekherobhima nezidalwa namalunga beyiveleziwa kuwe ngobuso zithi lufanele udumo nokubabazeka ngokuba wahlatshwa wathenga ubuNkulunkulu ngegazi lakho. Ifalele incebo yakho babizwa ngegama lakho wabafela emthini wahlazwa hazulwa washawa washiwa wadelelwa walahlwa wawungemuhle uba abantu babengakubuka emnqamlezweni. Izwi lakho liphilile liyadala. Khuluma ngale busuku simamele khula nciphe mina in Jesus name. Amen. Funda verse number 21. Yes.
UJehova wathi beka nansi indawo kimi uyakuma edwaleni kuyakuthi isadlula inkazimulo yami ngiyakukufaka ofantwini lwedwala ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule.
Verse number 23.
Bese ngisusa isandla sami.
Uzobuya kisusa isandla sami.
Ubone umhlane wami.
Bese ubone umhlane wami.
Kepha ubuso bami abuyi kubonwa.
Ngizokuncisha ubuso bami. Verse number 23.
Bese ngisusa isandla sami.
Ngizokwemboza kodwa ngizobuya futhi ngisusa isandla sami.
Ubone umhlane wami.
Ngizosusela nje to see my backside.
Kepha ubuso bami abuyi kubonwa.
Ubuso bami ngizobufihla. Kodwa I'm going to show. Into ezokwenza ngisusa isandla. Ngifuna nje ukubonisa umhlane wami. But khona into ngeke ukwazi ukuyibona. My front part of me. Ngoba akekho ke wawubona ingaphambi lami waphila. But wena ngikwenzela ifavor ngizokubonisa my backside. Kodwa mina nawe Mose asihlangane edwaleni. Kodwa mawufika edwaleni mfowa magagula mina ngizokuthatha edwaleni ngizokufaka emfantwini wami. But izwi lenkosi lithi nanti idwala lapha kimi yabona kamanye ama translation apostle Neo awayithintile kodwa elesizulu lithi nanti lapha ke imidwala ngamanye amazwi ngiphakathi kwawo amadwala kodwa khona lapha kimi lapha kimi lehluke ngento eyodwa line crack lana manye amadwala avalekile kodwa lele lapha kimi linomfantu then uzothi mawusufikile ke edwaleni uzothathwa yimi ngamanye amazwi awuzukuzehlela Ngoba akekho kwazi kuyifaka emfantwini. Bonke bayabizela edwaleni kodwa ukuye emfantwini sokungowami umsebenzi. Awusanibonani emzini kaJehova. Ngicela ubone izandla zabathi siyabonga, siyabonga. Asidleni bazalwane. Now izwi lenkosi. IBhayibheli lithi Moses uhamba noThixo apostle. But figa la khona ethi ngisibonile izimangaliso ndlunkulu ngishaya iriva naye ngiyaphenduka igazi nisekhona abazalwane ngahamba no-Israel kwenzeka imihlola kwaze kwathi abantu abangasibi abakwa-Israel ma bebona uMose enza izimangaliso balandela uMoses A great mixed multitude. Yayingasiyayiphakathi kwaba Israel. Yayilandela only the miracles. Bahamba lithi izwi lenkosi uma befika lithi izwi lenkosi uNkulunkulu uMoses usethi ke kuNkulunkulu bafowethu. Na into engizokhuluma ngayo sengiqedile. USathana madibona yakhe. Uyafuna ibandla lihlangane. Kodwa lingawazi injongo yokuhlangana kwalo. And thina asisolona ibandla nje. Bari silibandla elizobona ukubuya kwenkosi. Ngamanye amazwi sekukhona izinto manje ongasafanele silibale yizo. Ngoba silibandla elisestation. Belizwa ukuvuka abantu abanjengo apostle yami abazohlanganisa indaba from assemblies of God bahlanganisa umuyas from mahlangana nje bahlanganela kubulawa ama denominational names lezi ndonga amasekula eyikade zisivalile zifile ngokuvuka ko apostle yande akushona umqondo wabo kodwa isikhatha abakuzwa Sivuma newo sizohlala ebusuku singekho emabandleni ethu. Kodwa sisentweni kaNkuluNkulu emzini kaJehova. Bamba. Ngokwesiprofeto silibandla elizothi lihlangene kanje. Sibone ukubuya kwenkosi. And church ngilaleni kahle. Kukhona izinto ongasafanele silibale yizo ngoku. I know sozwana sobambana ntontwana. Now khona izinto engasalincedi impela impela ibanga. Ezinhle mara engasasisizi thina. Ngoba esethi isikhathi sesinyamalele. Ben uMoses usethi ke Moses ngibonile imanga but ngifuna show me your glory uthi uNkulunkulu hayi ngizokubonisa Mose but ngicela ukuthi ukunyukele edwaleni then mawufika edwaleni ngizokuthatha impartation ubuqo ukuthi sengihlabelelile ikhona yini into esezulwini uma bephakamisa amakhala abanamakhala bakamoya ikhona yini into abayo siyeka nje number 2 isho kusho ukuthi kungenzeka ube gifted but minus glory kungenzeka ube talented but singayiboni inkazimulo and number 3 uma sikhuluma ngenkazimulo sikhuluma nge God's character uzifihle kuwe ngcabaye awusekhona nomuzi kaNkulunkulu ngizanda zabasekhona nisekhona njengumani Jehova thathi njengomu yisenkazimulweni manje 2023 siyenkazimulweni siyaphuma kumathalente namagift singena enkazimulweni manje ngoba iyimpi zethu ayisazilwi asenze njene uthi uPaul esezohamba ngilwe nezilo zase-Efesu kwayinqoba uPaul akashiyanga ibandla lilwa namademoni ushiye to the level of the beast Church of Jesus Christ asilwe namademoni uyabona amademoni ayakhewula ngegama lika Jesu ayakholwa zathuthumela kodwa uma sikhuluma ngezilo silwa nezilo ukulungiselela isilo and listen let me explain this bayaza abafundile la ukuthi uma sikhuluma ngebeast asikhulumi ngesilwane kodwa sikhuluma the people who controlling the world every time when you explain igama ebhayibhelini kuyisambulo elithi isilo akhulunywa ngesilo isilwane kodwa akhulunywa ngabantu abakwazi ukukontrola umhlaba bese nebandla likontroleka automatically uyabona njengoba ngikhuluma nawe nje asisalwi namademoni namadevil worship ungawabiza ngamagama kunganyakazi lutho ngoba siphakanyelwa izilo manje olwandle ngoba leli bandla likwazi ukuhlala kuma gift kanti alilwi namadimoni namadevil worship kodwa silwa nezilo bafowethu ezibambe ayibasekhona nikodwa laba bantu kosiyama ebusuku
imvuselele nolungisani simelane
vuseleleka emoyeni.